Lono lwainga ngalukero kati tukumba
bakuti.
Tandika batumola tuise mubinji nawe olwalero tufuse muntu omu. Love is not what you say, omukwano is what you do. Olwalero tufuse muntu omu. Chobumanya oli omu mubanji abalungi nga gwe sibanji.
Sagara.